Kumugoroba kuri uyu wa kane nibwo hirya no hino mu turere tumwe tw'igihugu haguye imvura nke ivanze n'umuyaga mwinshi byangiza imyaka bisenya n'amazu y'abaturage. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko uyu muyaga wagaragaye cyane mu turere twa Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo ndetse na Rulindo mu majyaruguru y'igihugu. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi baravuga ko ibitari bike byahangirikiye. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe ubutabazi, yabwiye Ijwi rya Amerika ibimaze kubarurwa.
Byangiritse, harimo cyane cyane ibyumba by'amashuri bigera ku ishuri rimwe byasakambutse bikangirika, hakabamo inzu z'abaturage zisaga ijana na 30 zagurutse ibisenge, tukagira amapoto imiyoboro y'amashanyarazi yagiye yituraho kubera umuyaga, tukagira n'imyaka y'abaturage yangiritse kubera cyane cyane umuyaga mwinshi wagiye unyuramo. Twavuga n'abana bakomerekejwe n'ayo mabati yagiye aguruka, abana bagera kuri 7 ariko ntabwo barakomeretse, bajyanywe kwa muganga barataha, ntabwo byari bikomeye.
Abaturage baravuga ko nta cyizere cyo kuzasarura bagifite kubera ko iyi mvura ivanze n'imiyaga ije ikurikira uruzuba rwari rwarumishije na duke bari bafite mu mirimo, babona ko imibereho yabo mu gihe kiri imbere izagorana.
Umuyaga washari mwinshi cyane, ivumbi rirasumuka, ibyangijwe byinshi cyane n'imyaka y'abaturage, intoki zaguye, twese dufite hano umuhanga ikibazo kiruta ahari cy'abandi, imyaka yarumye, amazi yarabuze mu mujyi, noneho niyo n'umuyaga washari mwinshi cyane, ikirere gihinduka ivumbi gusa, ariko nta mvura yaguye ifatika.
Twari tuzi ko Imana igiye kutwohereza kabla tubona hagiye ibintu by'ibikungugu byinshi bikwira byayibaze nk'ibiri ku misozi.
Ikijya guca hirya hino imbere hari bishingira mu bintu byinshi. Ndabona mu buzima bwacu cyangwa se umuntu yabonye nta hantu cyo cyaguze amafaranga 500,000. Hano muri Kamonyi inzara irahari itari ibyo guca hirya hino.
Minisiteri y'ubutabazi iravuga ko irimo kureba uko abaturage babayeho kugira ngo bafashe.
Iyo iki bintu nk'ibi ngibi byabayeho dukorana n'inzego z'uturere n'imirenge, tukamenya ngo abaturage babaye ikibazo byagenze bite, bakeneye iki, ubwo ni umufasha bwihuse, tugahita tunareba ibikeneye gusanwa byihuse. Hariya amashuri ubu turi muri gahunda yo kugira ngo turebe ko yahita asanwa, uburyo iminsi ine yaba arangiye abana bagasubira kwiyigiramo. Icyo tuba dusabwa sabwe ni ukwihuta, tukagira vuba ayo makuru akamenyekana, imibare y'abakeneye gufashwa.
Bamwe mu baturage basenyewe bahise bashakisha uburyo bakongera gusakara amazu yabo, abandi kugeza ubu bacumbikiwe na bagenzi babo nk'uko iyi minisiteri bisobanura. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ivuga ko kugeza ubu hagikorwa ibarura ry'ibikorwa remezo byangiritse, ariko ibyagaragaye cyane ni ibyiganjemo amashuri n'inzu z'abaturage. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.